Ngoja nikuulize.
Niulize mbusi.
Una nini? Unakulanga kingwelu?
Yeah. Hii ni story ya pedi wangu. One day we gonna win. One day we gonna win. You want basa. Jaza wezi makesi ziko pending. We've been fighting for the same things. One day we gonna win.
One day we gonna win.
Yeah, yeah, yeah. You can tell we've had enough. Every corner's burning up. Free the people, free the land. Watch it work in Pake land. Economy mbaya kuna works. Youth man ameanza kuplant. Kazi ni kazi, janta ni janta. Ata kama napanda ganja. Kenya mejavi wanja kuliko London, ikianza kuzipanda, watu watajipanga. We're running out of answers. Tumelali mkwanja, natunge kwa wakwanza kufukuza kansa.
We need to legalize, not to find a king in rise. Oh, yeah, yeah.
Number to generalize, we need to think twice. Oh, oh. Zawezi makesi ziko pending. We're fighting for the same things. One day we gonna win.
One day we gonna win.
Oh, oh, oh. If we ever legalize, I believe it, yeah, we might. Mr. President, I have one question. Will you pay the people, paying the price, doing time, wasting life? Do ya bangi it? Akondania prison. Aki, my brother, was alright. He was never into crime. Alishukwa in his prime, and that's messed up. He Kenya tuna survive. Matajiri one side, tumeshindwa kupigana na corruption. Moment of silence for my brothers. Walishukwa na shada. Hatuwezi kunyamaza. Juu wengi wamemadwa. Walo walizichanganya. Wakatuparada. Walo walituwachanga. Jua wakupewa dawa. Kitambo ilikuwa laana. Etu kichoma sana. We seem to wa maana. Kwani hawajui Obama alikuwa ndani ya chama, alikuwa mwenye chama. Na kupitia marijuana ndo wengi tumejuana. Kuna deal mingi sana zenye tumeelewana. Tunainuana na bado hatujapanda. Ukiomba kiomba sana.